ele zaman mo gonde mudun jile buri mutinde hore dina hakika denno lati sababu tampinde sanne roobe yokabe jibbe sanne yede hono jiruube dornibe ko mun en denno bodo mabbe na famdani alhali ngurde mabbe sababu jidi do mitidi na kewi e wi roobe tukkay e kulkuro
nimindi bulu ne ayi
so won ko jida juude hono mada ko jidda andu yona ko gada hunde ko yida kan ada wawi gollude ana modja andu kebaadu roobe ana ton so be jihi telefone ngaji iPhone e juude hono roobe mabbe wobbe sinan kam en kina warbe mu en sodana dum en tawa ebe andine be ngala bawde mudum debbo buri fu bamaado mo gidaali mudum mawni san ana jaba wadde hunde fu yelana heba ko tawta ko kanyum dun ne wana ko yidi
donke mu mayno ko
dun do wana fi hande fuddi kanko dunke finato Musa Bala Balo Mosegu holtibide kirondiral rawbe bangal ngari jogala fi sifa ngurdam na wodi gilaboy
setu convertis
yido gidaali jabbitiidi be hunde andan san to debbo ko wata fu goddo nyeminta de hunne gonnone don ko boyi dum sabi so ede nana galo muso e baramuso galo do woni nado mo fe goto jataaki baramuso do woni jobbo mo yimbe fu doganta gorko bamdo hono si odo debbo fu ana wawi hebude chadele kanyindu wakati fu atawam jebo ndirgol gol timmata tawete hakkunde
ma terminal
odo jogola sato asulu mudun na luggidi buru fu rafinedi rafewde sababu hinade dum sifaji ngur ndam jeddoji tawangal e kunande mun en no holtiri kanko Idrissa Sidibe andando kabar nedda ko
d'abord il y a
ko umudum mi dum fama ka fa gasa leleede amendi holude yimbe fu min ka ko jogi mi an hede kam anatum sabi ko be jirete du anatum bornaki na du mbaki neddo kaindu ana wada so yimbe dogana du debbo gido mudum ana way waytidde atabiyaji mudum fa laba dum sabi so waw hala en holiti wiide haltanam inde neddo mo gonduda mi haltente ko gonduda
ele oro alhali mobe galle yogabe ngadan bodde mabbe yalla hinnade anyarobe mabbe fays faysobe tajuru widi dum do hana teddan yogabe mabbe bamako kajulu e motti
nemso mana wili
de jogi dum debbo wakati fu on joppo kam itude kalsi debbo njiyoto wuji ana wawi jaati dabbaade honorobe mudum hasida ko woni mako fewde ko honorobe mako jogi ana wawi yepude mo kanko du waytidde no o wordi yalla mo heba hewtade on du so won gorko mo jogi da mo wawa itude ko buri temdere ele yambere awawa fondade fi e debbo jogi do gorko mawdo itude ujinayi temdere gorko hana wadde ko wawa so wana dum nyaage mudum tam
yo haklaji di gondini kanko sosologo Idrissa Sidibe o lini ati dabreji yogaji yalla dawrudi karoti dalla
si e famo
hono si be do rewbel habu woni hakkun mabbe e gorko mabbe ana wada du so rewbe heddibe kanyum en takko fa laba wudito hono si odo debbo fa de do chadel ka hebene jogolan ana hani ko yimbe be biire be andine hudu woni laataade ko serti e hollude yimbe ko awana ana hani ko be ngotta ko be paninta hor mabbe be jaba laataade ko be ngoni
seke no som
mista wiide ele alhaaji jogaaji dun worbe yogaabe na tawe ele hon dido torraji de